okay?
This is one of the DJ Makelo Pandua.
L-E-O, yeah, Mr. Brandy. My K.
Don't you say ya, don't gang ya body body. T-City ready ya, don't say kuingila mufazo. Shumfa wina nga jamaya, na kuwende kuna gwala. Shumfa wina nga jamaya, na kawende kuna jijija. Pampi, senda wina my dear. Pampi, senda wina my dear.
Okay, life in Ijani ngati kuri benderama. Niuze nchirunga mosa esa na kunama. Atimane can't buy love, mumana mana. Kachora nisa gari orozipake sizi kwana. Derama jazima rengesa bantu bambo samwa. Nochitari rocket company jima baona. Ngati suma peze kakora kamono sima wa monga unekere na upuwa kwa mezo ya vana. Monga tuwa waule solo kanomo tiesana. Yaba kozele kwa bananga nibala pona kostela. Lose weight nef pare kafiumfu anabala. Ndati urupia ruafye babu fisana.
Mocha huzani ya tonto. T-City ready ya, tunze kuingila mufazo. Shumfa wina nga jamaya, na kuwende kuna gwala. Shumfa wina nga jamaya, na kawende kuna jijija. Pampi, senda wina my dear. Pampi, senda wina my dear.
Hapana fuma nde dumino wankwatila kwa something. Halenjeba maria shat bro, I don't have nothing. Dumina mumo bwa mnoti nde muto vagwi. Wasa tulash fwa mbweza shafe stop acti. Hichi kwela kufi solo belo nebo fionch fwa. Pachikuma nino topic inga tendara mana. Every tweaker ika boza fish fimbi ninga fwaya. Mane speak faster kulikose kuti wanga waska. Mina stata kukupose la kuwaya. I love you naturally without money you are a liar. Kepo shiri eshire tena kachena kakutumpa. Na chire chibiongo tina wakwanisho kuchipo.
Bacha kuzani ya tonto. Ganya bani bani, T-City ready ya, tunze kuingila mufazo. Shumfa wina nga jamaya, na kuwende kuna gwala. Shumfa wina nga jamaya, na kawende kuna jijija. Pampi, senda wina my dear. Pampi, senda wina my dear.
Damane kwa kufuka esa punish nshkweti. Noku ichefe sana bangari bachi tente. Wadi umfa pwera fiu para nishita ukwete. Ma tempa nobu kari nga matangu zaba pente. Nikongora tupusani. Wesha tumfane. Make sure esho wala tumamumbo bwa shikwane. Wasendere fe wino mumu talani ila mune. Nga fila chari paku wada paku pisha ipine. Boss business yapo paying down payment. Pange kwenja ntikwenshila ma movements. The rest of the money give me in installments. Nkarapo kelele fe financial fulfillment. Pata genga kufikonka tefiari agri. Ilingini nefechirenga no kuipa ya no mula duwabu changes chika fika po gabari. Ekuwa kuile paule chiropo pandelama na nabamo na makalazi nda chinja shaba sana Mr. Brinde.